dira kuva wendi na te. Baby kwe mova wendi nsigala mbulumi boka amaziganga nkaba. Echeje chingi nze chenina chikolera kukweweka omukazi omulungi. Wafuka muka wenzi sa kubura ziba na mirembe. Kwategera nze binyumirwa kwanjiza. Baby, sweetie, chobola bakufira kunze byokola ntikona mweno. Walunda yonze nova kubalala nosala onzo musajja kumala. Go kwa garanyo